dajimsafi.com.
Wana vipi, kiwanja kepe, vipi, mama vipi, wana vipi, kiwanja kepe, kwani vipi, vumbi langu lote, mtanifuta Ijumaa, ah, jasho langu lote, mtanifuta Ijumaa, yeah, ah, yeah, ah, niko zangu batani, niko zangu na wanangu batani. Kula nenepe, kama taka kunyo lewewe Friday end of vacation Mwenye nikitume location Sinza tabata masaki msasani uswazi to Paris Yani ni party after party za deki sitaki kubaki nyumbani
Yeah, wow Hela zangu sote nitatumia Ijumaa Yeah, ah, mama vipi, wana vipi Kiwanja kepe, vipi, mama vipi Wana vipi, kiwanja kepe, kwani vipi
Amo ya mpia inakuja na kata Anyway ngoja tusubili Ijumaa Tena tani goza na mikwanja saa Taka ula bia bar to bar Na lazima nipati mtoto wako Piga postali yoyote Tutajua tumere safari Tutajua lazima ni okote
Niko na pesta kwa nini ni okope Cheke machupa kibawa tutoka wote Pesa na ungea kwa nini siokope Cheke mi wako mbaba mswata
use Sio kwamba sipendi kuspendi Pesa yang na spend weekendi Sio kwamba sipendi kuspendi Pesa yang na spend weekendi
yeah. Wow, hela zangu Nitatumia Ijumaa Yeah Ah, mama vipi Wana vipi Kiwanja kepe Vipi Mama vipi Wana vipi Kiwanja kepe Kwani vipi Vumbi langu